baraka zangu nitende muujiza shuhudie
kuja kwako baba ninaomba nitende muujiza shuhudie
shetani alifunga uzazi wangu nipatie mtoto shuhudie
baba
nitende muujiza
shuhudie nitende muujiza
wanao nitende muujiza
shuhudie nitende muujiza
baba nitende muujiza
shuhudie nitende muujiza
tabu ziondoke kwangu
shuhudie nitende muujiza
furaha irudi kwa nyumba yangu
shuhudie nitende muujiza
kazi irudi mikononi mwangu
shuhudie nitende
yote alivyo ninyang'anya
shuhudia nitende muujiza shuhudia
kirudishwe kicheko changu
shuhudia nitende muujiza shuhudia
arudishe uchumi wangu
shuhudia nitende muujiza shuhudia
arudishe uzima wangu
shuhudia
oh baba asante baba sitoweza kubarikiwa nitende muujiza ashuhudie
kuja kwako baba ninaomba nitende muujiza ashuhudie
shetani alileta aibu kwangu rudishe heshima yangu ashuhudie
baba kuja kwako baba ninaomba nitende muujiza ashuhudie
alisema sitoweza kubarikiwa nitende muujiza ashuhudie
kuja kwako baba
ni alileta aibu kwangu rudishe heshima yangu ashuhudie
kuja kwako baba ninaomba nitende muujiza ashuhudie
aliniletea magonjwa yamenitesa niponye Mungu wangu ashuhudie
kuja kwako baba ninaomba nitende muujiza ashuhudie
aliniletea huzuni sina amani rudisha furaha yangu ashuhudie
kuja kwako baba
alijaribu watoto wangu rudisha nafasi zao shuhudie
baba ninaomba nitende muujiza shuhudie
shetani alijaribu uchumi wangu pandisha uchumi wangu shuhudie
baba ninaomba nitende muujiza shuhudie
baba nitende muujiza
shuhudie nitende muujiza shuhudie
wanao nitende muujiza
shuhudie nitende
baba nitende muujiza
shuhudie nitende muujiza shuhudie
tabu ziondoke kwangu
shuhudie nitende muujiza shuhudie
furaha irudi kwa nyumba yangu
shuhudie nitende muujiza shuhudie
kazi irudi mikononi mwangu
shuhudie nitende muujiza shuhudie
yote alivyo ninyang'anya
shuhudie nitende muujiza shuhudie
kirudishwe kicheko changu
shuhudie
uchumi wangu
ashuhudie
e baba
muujiza ashuhudie
arudishe uzima wangu
ashuhudie
oh baba asante baba baba nitende muujiza nitende muujiza
shuhudia nitende muujiza shuhudia
baba nitende muujiza
shuhudia nitende muujiza shuhudia
tabu ziondoke kwangu
shuhudia nitende muujiza shuhudia
furaha irudi kwa nyumba yangu
shuhudia nitende muujiza shuhudia
kazi irudi mikononi mwangu
shuhudia nitende muujiza
shuhudia yote alivyo ninyang'anya
shuhudia nitende
uzima wangu
ashuhudie.